studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamari ke tatu boggi jande ga fandu hala mamadou sama sekum chamnil kala kidibe mbiyan studio tamani o do wattu jawdi leedi mali na soka be sawtun no gillam bien na cakite janvier jabirundu ministre kumni do kebe huliti wiide bien dido golleji yo yeddugol sareji banki o karutal la fina tawa bibe jallo festival sur le niger segu ar fuddi nyande alal barende hikam ben landini ben na donti ko waddi ben millioji temre jetti sefa be dari kebe region o lewru hajaba fuddi alkamsare tati lewru janvier le mali ana narra aslam en hebbinde dewal alla dingon sembe kabaruji amen handi di bismillah sakirabe banki bisawo suki konté leedi mali e entreprise ngaji kewdi nyande albarande ministre kebe humpiti dun bangal e communiqué e le talkur ndu du holtama wiide yo sabi jukoje sidaw e ma du mali ben jabbe ngada de nyande jene liru zambe hikato akara leedi gana imdana kilu mayga won kebe ne kene fostan Ousmane Nyalbouli
le communiqué ministère de banque centrale gollera sariya doko be deru do mudon noga e jetti lewru janvier hitande 2022 e yobugol kaliseji kan yaade trésor din jawdi anawara milliards ngaji didi e millionji temere jeddi cfa ala hussein sanu holiti wide i dabreji jani ko be deru do mudon do tumbande nay berde e sariyaji bcao o micintine wide do kabaruji mudon banque centrale hana jobre dabreji di lede i mois bidon ministre communiqué do kebalo holiti wide dun ko bcao wadi ana yana tumba de sappo e goberde sariyaji imwa do kabaru jawdeji trésor e wima ko di golleji njaadata e sariyaji bangal kaliseji le fongol e kuteji pawede do pabirtobe jawdi fu e tawede ministre o holeti wide pabirtobe jawdeji baltina hakkilaji mumen be ngana e bodde mabbe fu yalla be kunjana ditti dallaji hore wi kalesidi njobaka joni be ngana e bodde mabbe fu yalla be njobadi sini jukkongoji di ummeke
dunke kebe holti wide do e libbidi ben kalisi cewdu ben kalisi jati kay mankan le bankiji ndendo be dar wide be holti wide do alhalni wa jati lat sababu ben kabaru njuddi fonctionnaire jati tida ndendo kanko dunke kabaru kebe Ibrahim Mariko ben golloto centre sene de holti wide na hanit kalti dal jukito akundi pelle didde do hanni Imran Kilu maga kedan fo sanko alsisi
un moment donné l'activité
wakati waran golleji mawdo waddude kebal ka waran daro jonka ko lamni indi han waddani mon tewtule imminde malin koobe fu daro e koyde mum sabi kulleji kasindin didimbe nyamata fode mudu ittede sallam minen hore miden baawi mu inda dun do so dum hebama wadede no latiri ka fu himbe be ko hasindine mudu arande ko ka mun chanti hore le wakati ngako wodani jawdi le leendi wajibi mi jondoro e beedugol cogguji di so booyi fonctionnaire en leedi mali fede bcao yamirtabe be njobe so gonga fedde bese awone darani baytil mali ami leedi mali ndi naari no hokke miliaruji temen nay sefa ma miliar ga temen iddan woni ko min kebi eden kaani jodaade mi landondira su jukkoje de booyi yella mi keban wawre yugude fonctionnaire en leendi kasen joda hala na haani jukkude hakkune mabbe sabino kabaru o wordini ka fe goto dum moddana
parce que cela n'arrange à personne
saga mbattu to ak leemo dou kabaru en banga bembe amen facebook and twitter kawtal la sidaw fuddi mbien alkasdarande to akra leedi ganna denno tutundral haktaaji na yuwi do kabaruuji le mali burkina faso e guine konakari fande le kabaruuji mbien mawdo imadraji festival sur le niger segu ar yu kawtal maya mbien yuwi ngal do tutundral haklaaji hakunde entrepreneur en ngal hika fuddi albarende le centre core segu mumnatu sendebu nelo amen ton wonko hebani kedde fostango alsisi
lata de golno hore mudun yo jabude samude e anda hono gatta fa immoda le goddo kongol kanko rawul rugamba golno hore mudun le leedi wuranda haltanta ko yi sukabe jokolbe le golle o tawanobe le jidal entertainment maya africa 2022
je pense que
min kamide mili godan e adamaka dayno hebi dayno wasi so waso golma uri hawde a heba hakkile bawdo woldema itude tati goddi bawdi woldema hebude ar kan e fina tawana famudo na mawni hande watu e de amme mi nangondira motten fodami fodo goddo hakuna amme yella mi de keba waytinde le amme
le continent
nabufal dabbo golno hore mudun kanyum ka holiti wiide ko tiide gollande hore mudun woni tawreda munyal kanko lamido fedde visione kana narda sukab jokolbe golnobe hore mu en tinno tawre munyal du ko nafamu do momni sanne ko ni woni tinnare hisinde so tawrama munyal golle ora yidi dum fikka fu wala he heba ko tawsta wawde gollande hore mudun yo wawde daranane ngurdam buri fu tewtude hebude ko wurda e golle ko gonduda wadde ko ana haani tinnaade tawreda munyal utta gite mada ewa kulleji gondudi wadde bangema moftira dum kawtal mayangal e watu mawde juude suka jokolbe golnobe hore mi be quality wiide be kedike halaji nafoji di munira mabbe hannibe e be pabo dido imadaraji e be jidi du kanan ko be lindi kay yimbele fu jogibe anniaji lobbi faabo be le golle o yalla be keba ko be tawtida hen
ngal do kartal festival sur le niger sigu ar fudugal albarande didi lewru fevrier to segu tondo ben e wi landi be na latat na bab latat sababu kebal ben ko badi millioji temre jitti sifa be dari ben kebal region o denno bangal bangi goddo dun ben kambe njabe tunbe na gondi ben hultine metti mabbe bangal landinal yogaji landine de kanko faandi kedan ko mon sendo hebani kedan du fa sang Ousmane Yalbouli Alcissé
Leydi gaji onno ko fuddi alal barande lumo be noddire foire artisanal et agricole festival si le Niger chegu e wi madame Jara Bintou Boare djibino golleji lumo go o golle be danke pal region o
la foire de Segu
lumo Segu ngoso ngonga o mi keba hen fa he sabi lumo go yo ko hakune fina tawa kan kebal hikka be jondore hegude milio teme jetti tefa ko sendi dero yambere yambere yetti di ni woni mi ngadi ko mi bayi fu yalla nibere be an heba sodde ko hasindini edo beme de amende antirtero internet sigu ville créative
hedde wadde be kullebe killaaji mo ben ana ceede ni yogabe collectivité de ana keba yogabe ana gondi e wetaade e dande dokkaade
min ka ko mbam mi wiide on tan woni mi uul baloko warde do so gonga Allah o festival o kan wordi wadirde ni ana mudde min kebi yeyude alhamdulillah wana non kan da wirde sa a halirni ta a halay gonga sabi yimbe fu fota won gombe do wala fu ko hebi yeyude mi debbo tinnido mi landin festival o ana heba hitani wi en gadda dum fu ciagal mudum takeda bange so gonga Allah o so wana al imana ko jogi dani wana ko ni
segu yo ngendi ni ne agone mudum ngendi misimo woni hobbe ni ngada e bawde amen fu yalla ko waddu kullum em e boytodo dum e ndara no don ko na kontini be xore festival gal collective de farte dum wadde warobe ndarde fe na gondi e yambe ninde be collective de jogu kulle de tiida sanne afu e tawede yoga e mabbe na ndarta mos ngaji di ndoke mere mere
lewru rajaba fuddi alkamsare tati lewru fevrier mali do ben ndudo lewru ben wuturu e lebbi nay juude alahroma ben na jogora hono wattu mo nifugol basi na heewi sanne hakunde alislam en denno na darda yimbe len tinno sanne e dewal alla denno kanko abib kando hore jogulirre humaninde dinaji wonko hani banga muddu keddano
ko pamdi ko fay balde tati wala so nyaawba goton simma dan koora nyaagoda Allah ya fuya to ni tuda kebloda bela ade nata e diwdu shaaban e kan e lewru ramadan tawa ade batti jumiraado tawa jumiraado ni yaasi fakasuji mada fof lewru ndu min foti en wadde duwaw ni nyaafondira nyaago Allah ya fuya hakkunde amen min bada fere min kawra min kawrita ni ji fof cadele ay goto wata tolni goddo e sagakari min foti rentade e keri Allah ay goto watana ke baka yoro sa wadi ko moji Allah subhanahu wa ta'ala hokkete moddere ko heewi e kadi sa wadi ko fewanne Allah subhanahu wa ta'ala no welti to ni sa wadi ko moji ko non o tikata sa wadi ko buri donc ko fof ne sani rentade renade hore mun enade kala ko daga ci kala ko harbi
bon Allah kabaruji nyaw kurna virus uude kenya warde hande arribe cellal be hulti wiide ben nyawbe chapantato beediki hen tem chapane jeegom e njoyom ben chamtana ma fay goto heddaken yo kabaruji iwrdi ben raisonaji kulukuru sikasu e ngalure bamako
sidio tamani do faba munya gouvernement de suède danemark suisse république tchèque et union européenne
le kabaru jamen kreduji tuna mbiyanto kutala tuna hultama wide mbiyanna nannugol luumo landinama nyande alalbare der mbiyanna didi lewru janvier mbiyan landini ngo woni ONG Future Mali sugu yiriwa hawri e ngo mbiyanna hakki temdoro yimbe iwde mbiyan demobe mbiyan marobe kame mbailitobe kule keche julabe golobe sarusiji fanda mudun gono yirwindi kabaru jagu elata didun sababu gulidala hakunde bedo fufu wattu ele wattu juddo sagrabe men on tibita kabar yam mitin tawa sar fumtade do bembal amen 3w.stotamani.org ma do don viamu 37321 o sere yotere medem no gazin bangal yotere meden ben sukabe hande dum magazine tous les enfants hande meman kabaru julniru sukabe denno holtama vide le mali do bangal imu ngada do le hitande 2013 holtama vide chapande jenna e go on e mabbe goni julnabe denno le odo alhali woni ko yambinte nyandi alan jegom lir fuvi nyaloma hertanango kabar mudu denno bangal mudu kanko mbarem kubal mako heben ken tanko warta ko den tiagal juni Madame Jara Asakunare Jenginovo and Dunko Vieta Jar. Ultivity Lisa Lady in the Kawamuduna Wui Gilla Bui. The Balerindi Julugol Ndewis you ude do in nine for your tide do sapu in nine. Sate Nyata Fecha Gal Toraji Yogaji.
Maintenant les formes les plus fréquentes au Mali.
Sifaji kiwdi junugul nangodi le mali edun yowi do jogola mofu lamdike rebe golobe dun be ko dun sabe be jogiti hinade dun e mabbe humpitaga no haniri do kuteji hultadi di andon memde halaji mutugol junugul rewbe le mali wala fimbe yafne sona tawda le kirduji leedindi den pamo takabar o ene kuteji hultadi tagal imuji kiwdi ti alaji be ngu e ko nande mudo rewbe heba dun gonto hultibe kuteji fuf matali tagal
Mais c'est pas pour autant qu'il faut ignorer celles qui souffrent vraiment à cause de ça.
To banabatun nyalama hertanama tutundral haklaji habo fewde sudede karahan ma sudede ilayonali alkamsare nde tati lewru fevri dum wadi e wi imuji ngada di bangal ONG Mercy Corps banamba na jeda ko ningaji sappo e didi do golleji di buru fufu yirude le cercle o chaabi be nyaaw cewde tay kamale nukuji yogaji to sikasutun gilajun jati ardibe sesref sikasu do gondi imadraji hinade kawar mudun le janyeli chalal do di tayka nyandi tati lewru fevri di do kabaru di hebama jungu ardibe sesref sikasu ardibe kabaru jande buri fuf yimbe le CGS e kanye pelle humanide inirabe e sukabe AME tiligi balle didi jande e famu nyande alal bare didi lewru fevri wadi to ansongo to dedo jande na yowi nonno do darande be do yimbe le pelle de landini ngaldo kawtal woni kap ansongo e do faba ONG IRC
yow tere sukabe man fu wonno